Tuanze yetu safari, sijawahi kujuta kujuana nawe. Wapige mawe wakisha tu kutuona kwa mbali, tushajenga ukuta. Oh, mimi nawe unayejua kunikaba, kunibembeleza kimahaba, pete kidole vishe pete. Oh my toto tuwajibu marahaba, dhumuni langu tuishi wote. Oh my love, jicho la kusinzia, midomo ya kunipeleka kule, ukija na chantamia, nitange tange kama msukuli. My heart don't feel, oh, siyo nisisiki. Oh my love, koko my vanilla, sinto tanga tanga kama mpira, watakao ni danga ni matahira, hawapati kitu. Wacha wakeshe voko kusoma dira, wale wakanga moko hata madera, hata tukila msoto inawakera, hawapati kitu.
Sile moti bana moti eleveti, nafi kupenda haielezeki, ukifuwa ngumi na pike deki.
Kapa kupenda haieleveki, ukifuwa ngumi na pika.